Ayakala besifazane left and right izwe lonke. Ayakala besifazane left and right izwe lonke. Babuza imbuzo engaphenduleki.
Distinct, step between us.
You're my name, say I'm.